alirwa mukagamanya katonda nakolomusajja tamaze okutonda byonna namuwa ese navuge ebirungi ebyalimu byali bya bugagga ddala naye yasigala alinennaku yatambulanga n'alambula n'alaba ensolo ennungi natuuka ne mu binyonyi eyo byonna nga byeyagala n'alaba ensomba byuma gabbirize yagala yakwatibwa ennaku omusajja kuba teyalina mubeezi otulo bwe twajja ekiro twali twamuwendo manya katonda nakola omukyala namugyamu musajja we adamu bwe yadda engulu atunuulira omukyala eyalungiwa edda amata namanya nti ye mukyala yatambulanga n'alambula n'alaba ensolo ennungi natuuka ne mu binyonyi byonna nga byeyagala n'alaba ensomba byuma gabbirize yagala yakwatibwa ennaku omusajja kuba teyalina mubeezi
Oh, yeah.